knock, knock.
Pluck, 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 pluck.
BBC hey. Once again.
Chucky's alini.
Oh, because they can't control me.
Uncontrollable, bigger than them.
It's bigger than them, they can't control.
Uncontrollable, bigger than
can you
them.
That?
It's bigger than them, they can't control.
Aye.
Yeah. Ukimchukia anapendwa na Mungu utanyoka kabla kufoka juu ya beat kwanza wana focus na chuki zenu ndo zinafanya ni drop mobiles na hampendi ni rasta mnataka low cut unakataa upendo na chuki unaeneza na ujui nani ambaye atabeba jeneza ni sana kupiga ngoma usioweza kucheza na siwezi kuwa malo nianze kukubembeleza umeshindwa mani jiulize utaiweza vita unataka kiki sanjomi nikupe guitar nikupe kichaa na mimi nibaki juki star nipe tano mwanangu kidaz nunda kama una chuki umekunja abas funga oya hida kubwa was born here here alafu weni wakuja chuki za nini
oh because they can't control me
uncontrollable bigger than them
it's bigger than them they can't control
uncontrollable bigger than them
Bigger than them they can't control
tukisi pata si watata tuko tuli ondo tikeri zilo jambo ilo kwenu zuri Jifunze kukaza nyuma kwanza ndo kauli Ya kiume soma lume mjesta mala ndo kiburi Anye kukwa kinyabata karish na kitu ila mikazo tunabish Kabla kunichukia wefikiria flakish Chukiza nini mbona wame nini kwa kilish Mneka chuki nania, nini muafanyia Nangine mlipofika mezao niliwapanchia Nyimboni kwa tumia na fasi mnanibania Maragumu Maramu nilimnadi mekanyagia Yo, lombaya jengi chukia geukidua We bana, we kunja hapa vya vyote itakuwa Unachana maskani, mini mekamata mshua Sa lombaya nini sudia, mini kubana pua
Chukiza nini
Oh, because they can't control me
Uncontrollable, bigger than them
It's bigger than them, they can't control
Uncontrollable, bigger than them
It's bigger than them, they can't control
Chuki za nini?
Oh, because they can't control me.
Uncontrollable, bigger than them.
It's bigger than them, they can't control.
Uncontrollable, bigger than them.
It's bigger than them, they can't control.
Aye.